Be you can lean on my shoulder.
Vic Bandits.
Anytime you feel alone, baby you can call me a soldier.
Nadia, mapenzi matamu bana, sijazoea kubembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane nkupewana, kina safari na lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matosi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh. Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, Nadia my beautiful thing. Kupenzi lako mimi nimeloa, ya kukunda my baby. Yeah. Love forever my baby, tofauti zetu tuziweke kando, ukiniacha tadaidi, baby, milima na mabonde, nimepanda nikashuka, bado minarudi kwako, minarudi kwako baby. Jamani kupendwa raha, kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh.
Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Ay, ay,
baby you can lean on my shoulder. Anytime you feel alone, baby you can call me a soldier. Stuckin' in kuwache we solo.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Nadia ni kumbatie baby kupendwa raha,
raha.
Ay mama mama mama, kila mina pendwa
raha. Isiyopitiliza Vicky Pandes.